yewtere sukaɓe mali fuu
tirale sariyaji mali sugo fay goto hana gullinede ley gollirɗe fay latade apprenti sine hiɓɓina duuɓi sappo e nayyi kano nde dabere walda e tabede no haniri to bamako ɗo ley garage Aboubacar Coulibaly ko ɓuuri sukaɓe sappo goni ɗo e gollude on wondi e guintindeɓe moƴƴintingol mutongaji hewɓe mabɓe fay duuɓi sappo e tati keɓay o wi omo darano wadde koɓe kasindini
mine janggina ga sukaɓe ko warata yimɓe sappo wakkatiji ɓeɗo paabo kam mi gollida sugan fuu min hokkaɓe canggi seeɗan samoji ilam ɗam waroɓe du ana hokkaɓe kalti seeɗan ɓe sukaɓe mbeɗa wawi wadde golle cewkoygo nde yiyami rode sara mabɓe ɓoni ga min gemi ekkitaɓe tan soɓe ñawi mbiɗa ñawna ɓe dam bowɗe ɗam fof ɓeɗa ñama gadu min ñammintaɓe ɓeɗa faabo kan sanne nde kabar ɗan ko heewi
e wi gollirde noddirtende cellule national contrôle le travail des enfants les sukaɓe taton fof ɗiɗo ana golline ley mali woni ko yahata million taton sukaɓe woni gorloɓe ley leydi mali ndi fof e mangal muɗum e wi gollirde humaninde ɓantare sukaɓe sariyaji ɗi ana jaɓini sugo ekkintine golle ka ɗum hana bonnude jande mum e yirwere mum ko laati fof gollirde nde holliti wiide gollininde sukaɓe sembe ana haɗa keɗɗe ko Issuf Bagayogo wi kanko wono directeur national de la promotion de l' enfant et de la famille
toute pratique
hunde fof hatta suka yaade l'école jangia ma gollirde hono golliri sembe calɗi ma golliri haqqille ɗum fof ana natto saaɓe tawako ɓe sukaɓe leydi malni holliti suka fof dañako ekkintina ma dañako jangina ga ɗum wawa waɗa somin wona koɓe jangguitawo tawa hunde tentere ko
torrotaɓeolitidewiɗeleya ji mali hollitama wiyede gollininɗo suka sembe fuu jukkete hedde golliɗe kuminiɗa hakkeji sukaɓe eɓe darta e saraɓe tinno darano no sukaɓe kiddirto e jande
yewtere sukaɓe mali fuu wonno